Fresh Out Media.
Odi era boy panga kwa machangi.
Nge vibe kwa chole mpira.
Tarifinya masoya ni vibe.
You a fan double vibe ya machangi ni keni.
Yangu waikata na kufiwa kwa shansha. Yo wani mpira vye mojo.
Ni flavor shule foya.
Kasi uva mdala katalala.
Ushe mazeto na ngusha ni noye. Ni kuisa wa mwene maraiti.
Alaka mili time wa UPND.
Ni fuewo so nomba nishi.
Tari yari atibari yaka fixa.
Nombari kwevere te yaka fixa.
Mwalela FFT timu kwa nishe kuma kampeni.
Mr. Babe, if you make what watch, the photo of being you could stand at Wapita.
Mubia Fufiari Colaca,
like a batch of Mwanish and Congore,
Toricongo Apollo Chetting,
the Mwalungo Mwari Rochetini,
Gobunga was Kashan for Zan,
Gai Wapore Monaposhani. Am I getting very quatch?
Rest a single for the quiver.
Very quatch a father.
Everybody do the homework. What a joke. What if I might give you what I did before they were out now? I'm gonna put you on my egg. You're gonna put you
on. What a joke.
What a.
Era boy, manje tomato masangu shakopa.
Ushe ure shita, nangure mpuisha venshita.
Ine pusha shita, nga tenya watu mawepele denshita.
Chamezo vinshure randabu.
Mwazire pateni mukaiponya dola.
Tupeni kona imbi temu dola. Fikirisha fionze fatu haraire.
Temu nshi
2026.
Yelo chikawe shani.
Alepita body.
Nishpantu.
Avantu body mutimu.
Ava chusha.
Nimesa chusha.
Kaba mababra.
Machula shani.
Nodshe dingi.
Kushita sora.
Kaba mabucha.
Kuya kufamu.
Mukuchitenji.
Kurima.
Ule chulo le supporta nga ni mwalumu sitonga yadima.
Ni kapito ya CTF wero nambi.
Akavunga kamo.
Ninja shano kusha.
Elolo wanyapana sikose la konga kale pirato nga lafya mpula po.
Mulu mendo reposa fenshita no vyo di mundo kuwa yafya mpula po.
Fresh Out Media.